Mabusu mama ananipa masaji ya mwili kwa chuchu nyama ananipa biriani upaja wa kuku nyama mbuzi kaja zizini simba na zuchu na wanune 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 na waume wakose cha kusema paka shume najua ina wachoma choma kushinda pini wanatamani ndo wangekuwa mimi unavonipa joto sentigredi tisini ra maji changanya hiriki na mdalasini loesha nguo nisiende kazini nikichafuka nifute kwa ulimi ra
Tukusaidie
Sani konae
Hai, tukusaidie.